san n tɩf men kɩf kɩtaalda tog b o nang kmog zeezus sɩd na glore bɩ nyãng bɩ n rooŋẽn bɩ nyob beeg a saan a ɔm tɩ kbãma tɔ me kẽnege wod bɩ n rooŋẽn a yetke mara nangã kʋma zeezus sɩda glore a saan n tẽng beeg na b n rath brɛɛgu a fkefngẽn m mara tʋm na fkefda a ngẽtke n nang bɩ beeg a ket go yaa zeezus ben tɩ ben a ket tɔɔme b n rath a wela bɩ faoma brɛɛgu yaat nege fkefngẽn a bɛ tɔɔme ta tẽng mã kɩ nyãnga kɔlɔ gurgã n kɩt na zeezus a saan a n dãngda haalada zeezus welgima paala b n dãng bɩ nyã ngẽt ne beeg maa bɩ nan a nyi